Mama.
I do it. And I do, cause I do what I do. Believe that. Pro finger. Mama! Manege wa choki unapigia kumbati na buti kitali je. Tok toka maskani na kuna kujuti kivipu na waza je. Jomba ndo time we grind, chana na movies a 50 set. Oh baby, mama wote wana ataka ni jazebe. I know that you feel it. Aina kogopa tateke za dame. Macho kwa shele. Aina kuchoka temedia zibane. Niko back in a day. I see my name kwa way. Starborn. Paper chaser. Kurudi nyuma no way. I made it. Kuna ubish. Bado mupu my snitch. All nice. Bado tena. Pige paka watu kende. Wana baki matu juju. Everybody tryna get my swag. Wana baki matu juju. Everybody tryna get my style. Wanna back in my juju. Everybody tryna get my swag. Wanna back in my juju. Everybody tryna get my style. Believe that. Yeah. Na kama ujui mziki mnene. Yomba usulize mika umeme. Wapo walo kuja na sime. Wamembwela SMG machine. Toto dogo wana talk wana popo. Bado tunaruka kopo. Cheza mbali na majuko. Washa moto mnyamwezi niteme voko. Ungu sound in the air. Moshi kwa air. Wanna see ya. Put your hands in the air. Mtani michata. Black ninja jombi na ubish. Wote wanafata. Pige tatu babu na swish. Tatu babu na swish. Tatu babu na swish. Wanna back in my juju. Everybody tryna get my swag. Wanna back in my juju. Everybody tryna get my style. Wanna back in my juju. Everybody tryna get my swag. Wanna back in my juju. Everybody tryna get my style.
Mama,
I do it. And I do, cause I do what I do. Believe that.
Abba!